ni matatizo peke yao tu peke yake.
Xuska maalinta caalamiga ee dhalinyarada adduunka oo lagu qabtay fagaaraha Treasure Square ee magaalada Mombasa ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan dhalinyaro oo ka soo kala jeeday lix deegaan xildhibaan ee ismaamulka gobolka Mombasa. Barasaabka ismaamulka gobolka Mombasa mudane Cabdisamir Sharif Nasir ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadda oo noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii uu xafiiska uu la wareegay sanadkii hore dabayaaqadiisii. Xildhibaanada ka soo kala jeeday golaha deegaanka ee ismaamulka gobolka Mombasa iyo weliba sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka qaranka ayaa munaasabaddan goob joog ahaa.
Your Excellency, me and you will look for a job. Tuliendea wananchi tukawaomba kura. Hawakutuliza experience. Ama kutuliza experience? Eh? Ama kutuliza experience? Your Excellency, vijana tuwakuze. Let them get experience on the job. Sindiwe vijana? Your Excellency, the governor, and I'm talking to you today. Vijana, kwenye Public Procurement and Disposal Act, inasema 30% of the procurement ende vijana. Lakini as we speak, that's not the case. Sindiwe vijana, ama mnapata procurement? Mnapata matenda county?
Hapa sasa hivi tunalala. Tukimaliza mkutano, fikra zinaanza. Maisha yamekuwa magumu. Bichi kavu jamaa, bichi kavu.
Hapa Mombasa. Hapa Mombasa tumeona kwamba Mombasa yangu imeleta faida. Miji yetu imekuwa msafi na kila sehemu. Kwa hivyo tutasema wale ambao kwa kazini tuongeze bidii kwa sababu
inta badan ka soo qayb galayaasha kulankan ayaa waxay carabka ay ku hadkeeyeen kaalinta dhalinyarada dalka guud ahaan iyo gaar ahaan deegaankan ay ka soo jeedaan ee Mombasa.
Sisi kama vijana tuna fursa kubwa ya kulinda mji wetu. Sifa ya gavana iongezeke. Sisi kama vijana tuna fursa kubwa ya kusimamia mji wetu, watalii wawepo. Tuna fursa kubwa kuweka usalama, kampuni ziweze kuongezeka, tusitegemee kaunti ya jina peke yake.
Waziri mwingine
boqolkiiba konton iyo koo dhalinyarada ismaamulka gobolka Mombasa ayaa waxaa lagu sheegay halkan inay shaqala aan ay inta badan yihiin, taas oo horseed u noqoto falalka dhinaca nabadgelyada iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Wasiirka dhalinyarada ismaamulka gobolka Mombasa mudane Kenneth Ambani oo halkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradiisu ay qorsheysay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada iyo waliba waxyaabaha sida gaarka ay ku baahan yihiin.
Na yale magugugugu ili bomba ya siwadhuru mabinti zetu wanataka waingie viwanjani.
Cabdisamir Sharif Nasir barasaabka ismaamulka gobolka Mombasa ayaa markii la doortay wuxuu magaalada Mombasa uu ka hirgeliyay mashruuca Mombasa Yangu oo ah mashruuc shaqaaleysiinta dhalinyarada si kumeel gaar ah, taas oo ay ka faa'iideysteen dhalinyaro aad u fara badan. Wuxuuna u sheegay mashruucaas uu yahay mid miro dhala siina socon doona.
Waungwana, tunataka kufanya mpango ya kuweza kuweka app, ile app ambayo tutaweza kuifanya wale vijana ambao wameweza kusomea jambo lolote tuweze kuwa connect na wale ambao wanaweza kuajiri, na hii app will be ring fenced kuweza kukata watu wa Mombasa peke yake.
Fatma Barayan agaasimaha santuuqa horumarinta dhalinyarada ee Youth Fund oo ka soo jeeda ismaamulka gobolka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in marka la eego dhalinyarada ka soo jeeda Mombasa aysan ka faa'iideysan lacagaha dawladdu ay ugu talagashay inay dhalinyarada ay ka faa'iideystaan si ay markaasi ganacsigooda iyo horumarkooda ay ku shaqeeyaan.
Vijana wenzangu, ningependa kuwatambulisha kwamba kuna opportunities nyingi katika Youth Fund kwa wale wamejigawanya katika makundi.
Muhammad Abdi Boutan, Warbaahinta Star, magaalada Mombasa.